Nakatafunia mirungi na mkongo na kuleza Bomona we, tatulonje Hebu mtafute wa kucheza nae Hebu mtafute Wauni, hebu mtafute wa kucheza nae Hebu mtafute Masela, hebu mtafute wa kucheza nae Hebu mtafute Katafunia mirungi na mkongo na kuleza Bomona we, tatulonje
Sigo.